Hayi, sizwe the team ekuseni entambama emoyeni siyayithanda njalo. Hayi mina bafethu guaranteed. Hayi ngizwe survivor and beyond bafethu and still going strong even next year ngizwe survivor ng God's grace. With God's grace and asasinikeza impilo nomphefumulo sisagijima. Hayi we know I will survive it. Like washilo omunye umjita that there's no chemistry or anything engena kuyo straight nje injalo. So ibheka nje siyibhekane na. Asithande kanjalo emoyeni siyabonga bafethu. Thank you.